Yesu labanzuno zize ngani nesonga yange jende semu masogo ngane busa obabili babitya kulu kulu na kululi rewategekera abantu bomukama kulu na kululi buli omunga waye mbalirira yemirimo je jakoze museno abakolo bulungi bali ambazi wengule zawe bali sanyusibwa bali tambulira mu ngudo za zabu abakolo bubi bali singikibwe yo mu muliro gwokya bali bamukukaba na kusinda hey. Kati mukwano gwange nze kyevanzi jajolirero kansaba tibera nange mu nsene y'ekibi ompanguze njayanira kwe Yesu njagala ntuke woli njagala ntula wowotula Mukwano gwange eno yesala yange oh amazima kiringa sakitya zokuli ensi yonna obugagga n'ebitiibwa bingi yonna nga mbirina nemererwe okutuuka mu bitiibwa eby'omuggulu nja kuba sirina kye ngasiza nja kuba sirina kye nfunyemu Nsonyiwa olw'amalala mangi n'okwemanya Nsobya mu ngeri nyingi naye nsaba nsasire Yesu wange Yegwali mu bye neetaaga Future yange n'obulamu bwange mbikwasiza gwe Tondekereranga Njayanira gwe Yesu Njagala ntuke woli Njagala ntula wowotula Mukwano gwange Eno yesala yange oh, Njayanira kwe Yesu Njagala ntuke woli Njagala ntula wowotula Mukwano gwange Eno yesala yange oh. Wendi bantu sejoli ozitiranga keriso tonenya mu busungu bwo mukama olusi byoyagala nkole ate si byenkola omulabe wenseno tatudde nedda sisobola wotali nze sagala nsubwe kuluna kululi mukama nga tomanyi fuga Munda munze tomvamu tondekereranga Njayanira kwe Yesu Nyambana njagala ntuke woli Wetaka sebo Njagala ntula wowotula Mukwano gwange Eno yesala yange oh. Njayanira kwe Yesu Njagala ntuke woli